Chukwu dị ahịa ụzọ I'm not afraid of the dark.